abantu batusasula mu bukyaye. Nazalibwa mwomu okuva mu lubuto ne munsi nasangamu abantu bangi. Nazalibwa nga sirina kizibu na kimu wabula mu nsi ndabye ebizibu bingi. Nawe bwe kutyo bena bena ku nsi we tusisinkana wakati mu kukazana gye tusanga emikwano tukole nagyo. Ebitabo bingi banadini bangi batusaba lubeerera tuyiga okuyamba okuyamba tondiyambye naye okuyamba kusudde bangi. Ndowooza tumala budde okuyamba batatusiime ne gw'okwata ku mukono mwangu we ayitapanya kusoke gye mugenda Katonda wanditusasidde kuba okuyamba twandyagadde naye nesabantu twalikolaganye nabo naye lwakuba ono gw'oyita munno abeera kamuje mu lumonde ne bwe bibeera byamabyo abyanika wali mu lumondo bano tebayambike abantu tebayambika byonna kyekimu David yayamba kabaka Sawulo omanyi Goliyasi mu biseera ebyo yefuula kiwagi. David yakozesa buvumu n'alwana n'ajjawo Goliyasi laba kabaka Sawulo okwebaza David yayagala kumutuga ndoza byabadda ebyobutasiima byabadda era n'eluyinga yajuna lubobya mwasisa empale ye bagende mu kuziika bambi mu kuziika ku buko bwa lubobya tabeera mu kuswala laba nga bali mu kuziika empale ya luyinda lubobya yajabya bwe bava mu kuziika luyinda agenda kubanja mpale lubobya yamala kumwana kyokka nga ye bamuyambye mu kuziika abantu twalikolaganye nabo naye lwakuba ono gw'oyita munno abeera kamuje mu lumonde ne bwe bibeera byamabyo abyanika wali mu lumondo bano tebayambike abantu tebayambika. Abeli bali baluganda wa matebeleza opote teyasimalaba nga kabaka Mutesa ya muyambanga jime jime muganda wange manya bandi kurezin gamba dawson neki kagambe landi Ameli Ameli kubira sekane krani mo mugambe kwe kamadi gamba zarano Mutesa